Oba muisibwa muteyo Shoni wise nange ndi byange Shift production Aweyo Esene bayisetya Mbuza beno Atemwe mujaba mutya Mubyalo ne mukibuga Esene bayisetya Ebule nebweya Atemwe mujaba mutya Waliwe songa jendese, katikwe nkusaba tulawansi uliriza Neleyo jempita ita, atabantu waka wabata agarushi mchasoma Aba some mirimu javula, choka tenguzi yeyongela Okavu nendwa debi tutulugunya na yevo kena umarwani leda gala liavula Na emu kama chito tusasida kubembela mwetu hita maziga getu yungula Oh, aweyo, esende baisetia Mbusa veno Atemwe mujaba mutya Mubyalo ne mukibuga Esene bayisetya Ebule nebweya Atemwe mujaba mutya Lumuna soma mu mawulire ba doctor bekalakasa kuwembera mwe bayita Bagamba nti bakola nnyo naye bafuna kitundu kusinzira kwebyo bambi bye bakola Ekyo kye kiviiridde ng'abalwadde mu malwaliro okufuluusi abasawo nga balaba Oboolyawo n'abasomesa nabo ne besowolayo bagamba embeera ekyukemu waakiri Ne revenue emisolo gye tumega gikaabya butyoma emiwene gye byonna gyo gyasoba But why Aweyo Esene bayisetya Mbuza beno Atemwe mujaba mutya Mubyalo ne mukibuga Esene bayisetya Ebule nebweya Atemwe mujaba mutya Katimba saba Fena tukwatire wamu Fena tuyambagane Cause me and you Fena tuliba na Uganda wa motherland You better know Cause me and you Fena tuliba na Uganda wa motherland Ayaga yaga yo Abana be Kampala Esene bayisetya Atema be Mbarara Esene mujaba mutya Oi mama Cindy Esene bayisetya Soroti ne Mbale Atemwe mujaba mutya Abana be Jinja Esene bayisetya
Shift production
Atemwe mujaba mutya Aweyo Esene bayisetya Mbuza beno Atemwe mujaba mutya Mubyalo ne mukibuga Esene bayisetya Ebule nebweya Atemwe mujaba mutya Waliwe songa jendese